Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya gatatu igice cya mbere kuva ku gika cya mbere kugeza ku cya mirongo itatu. Icyo Kristo yifuza kutumenyesha kamere nyakuri y'ubuzima kibabona n'amategeko agenga imibereho. Kubera ko aya mabaruwa abajyana mu rwego rwa roho n'ubwenge rurenze imbago za muntu z'ibibazo n'ibyo ahihibikanamo, azarushaho kubacengera nimubanza gufata umwanya wo gutuza no kwirekura. Gatekerezi muzifashe gutuza mwinjira mu bucece bw'ibitekerezo imbere muri mwe. Igihe muzaba muri uwo mutuzo wo kwakira bitomoye, nibwo gusa aya mabaruwa azacengerana ukuri kwayo mu mitekerereze yanyu ya muntu. Urukundo nyajuru rwanjye rutagira umupaka runtera guhora ngaruka kwandikira inyoko muntu, ngamije kugira ngo amaherezo abenshi bishoboka muri mwe biteguye kubwakira bazagira ubumenyi buzabashoboza kurenga kamere muntu, bakibira mu ibona numva Data, ibona numva rukundo nyakuri, ibintu byose byuzuye ubuntu n'ubwiza biremerwamo. Nk'uko nabivuze mbere kandi nshaka kubisubiramo, ubutumwa bwanjye bwose ku isi bwatewe n'urukundo kandi bwaharaniraga gusa kwigisha ukuri kw'imibereho, kuko ubwo bumenyi butabayeho nta yandi mizero yo gukizwa imibabaro umuntu avukira kunyuramo. Ndabizi ko iyi mvugo izashavuza abakurikira idini y'ubukristu babikuye ku mutima kandi bitanga, ndetse n'abashyize ukwemera kwabo kose muri Yesu. Ariko ndababwiza ukuri, kugira ngo mubashe kwigobotora kamere muntu ibabuza gushyikira bisesuye ukuri mpuza hose no gusobanukirwa na kamere nyakuri y'imimerere nyaroho nyamuntu nise ingoma y'Imana, mugomba kwigobotora amahame y'umusazira yo gukizwa n'amaraso ya ntama, ubutatu butagatifu n'ibindi byemerwa, maze mukagana ukuri kw'imibereho murangwa na gatekerezi zifunguye bitomoye zikereye kwakira. Nta kundi gukizwa gushoboka. Imana ntishobora kubarokora igihe cyose mu kutamenya ibyerekeye imibereho. Inyoko muntu izakomeza gukora amakosa amwe mu birebana n'iby'isi kugeza mu maherezo y'ibihe, yiremere icyo indwara n'ubutindi. Byongeye kandi, icyo ari cyo cyose umuntu yemera ku bijyanye n'ikizwa ry'ibyaha ni ukwibeshya kwa muntu, kuko itegeko ry'impamvu ikurura ingaruka ridashobora gupimwa kandi rikaba ari ikirango kamere kimeza gisharaze mu mibereho. Impamvu n'ingaruka ntimushobora kubitandukanya, nk'uko mutasibanganya impamvu ngo ingaruka zikomeze kubaho. Ibi ni ukuri muri buri rwego rw'ukuba. Ubu ngubu mwaba hari mwarateye intambwe mu mitekerereze yanyu ku buryo mwashobora kwakira ukuri shingiro mugiye kugezwaho kwerekeye imibereho yanyu ku isi. Itegeko ry'impamvu ikurura ingaruka. Gusarura no kubiba ni inkurikizi igaragara y'ibyo mwita amashanyarazi rukuruzi, kandi nta muntu n'umwe ufite ubumenyi na buto bw'ikoranabuhanga wakwitega ko Imana yashyira ku ruhande amategeko y'amashanyarazi rukuruzi, ariyo mategeko agenga ubukozi, kumatisha, kurekanya. Ubukozi, kumatisha, kurekanya cyangwa umunyeganyego ikurura isunika nizo mushyiguzi ishingiro z'imibereho n'izibona numva rya muntu ubwaryo zazanye mu buzima amaforoma yanyu agaragara, kandi zikaba arizo zonyine bikoresho by'iremwa cyangwa ibiremesho. Izo mushyiguzi nizo nyirabayazana zo guhanga ingizi cyangwa ibifatika no kuvubuka kw'amaforoma yihariye ku ndunduro zikaremaje babona ubwayo mu binyabuzima byose. Kubera ko ayo mategeko ari yashinze imibereho yanyu bwite, ntibishoboka kuyafasha ku ruhande. Ntabwo rero mushobora kwirengagiza ingorane karemano ziri mu mibereho bwite yanyu ngo hanyuma mwibwire ko Imana izazibakiza. Icyizere cyanyu cyonyine cy'uko amaherezo muzabikizwa burundu mukava muri zunguruka y'ubunararibonye bwa muntu, ni uko mwabanza kubyemera no kubyakira, noneho mugaharanira umunota ku wundi kubirenga kugira ngo amaherezo muhuze mukeye muri gatekerezi imitima n'imikorere, maze mube umwe nibone numva ry'urukundo mpuza hose Data ikora umurimo w'urukundo. Muri icyo gihe kandi, uko muzagenda mutera imbere mu kubona neza kamere nyakuri ya Data imbere muri mwe ibasumba kandi bakikije, muzakurizamo kugira ukwemera kutajegajega ko mu byababaho byose mushobora kuvoma ku kanya mu kwerekwa ububasha no kuzamurwa bituruka kuri Data imbere muri mwe kandi bakikije. Muzageraho mumenya ko rwose ari Data ibashyigikiye ikanabayobora mu ngoma y'ibona numva ry'urukundo Data. Muzatamurukirwa no kumenya ko mu gihe Data iri impuza hose inari umwihariko kuri mwe, irabazi ibitekerezo n'ibibazo byanyu irabibona neza. Mu ibona numva ry'urukundo Data hari ibisubizo mahwi bitegereje ko mubitahura. Ni mubitahura muzakizwa ububabare nimwemera koroha no kubwirwa mukumva. Igihe cyose muzaba mutaragororokera gutega amatwi, ntabwo muzigera mwuzuzwamo ibona numva ry'urukundo Data. Reka mbacire umugani. Nimutekereze umwana wabagongera akarashya imigeri ngo arashaka ikinyunyuzwa kiryohereye. Muri icyo gihe cyose avuze induru, ise yanambiye ku muryango w'icyumba cye ategereje kumwereka ko yamuzaniye cya kinyunyuzwa n'imbuto. Mushobora kwibwira ko uyu mugani uvuga akadashoboka, nyamara ni amanyakuri. Abamama bakwibukiraho igihe abana babo babaga bahogojwe n'ikintu banga kumva icyo nyina yabaga agerageza kubabwira, kandi yarangije kubabonera igisubizo ategereje gusa ko babanza kureka induru bakanihanagura amarira. Mbasha kumva imibabaro y'imbaga, imiborogo n'amarira yayo, kandi impuhwe zanjye ntizigira umupaka. Ndabumva rwose, ariko nkurikije uko ibona numva ryanyu rihagaze ubu, nta kigaragara n'abamarira. Simbasha gucengera imigozi n'iminyururu y'imyaka mumaze mu mitekerereze n'imikorere yuje ubujiji. Nduza akababaro gakomeje gukururwa muri za kiliziya, mu mirimo no mu ntebe z'amahame, bitewe n'inyigisho zuzuye ubujiji. Nduza amahanga n'abayatuye bahatana bivuye inyuma ngo bikure mu ngorane baterwa na za karande zabo, mu byo bashyize imbere mu mico no mu byo bemera mu madini. Nduzi ibibazitira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nduzi ukuntu babuze igisubizo cy'ibyo bakeneye n'ibyo bagamije, n'imibabaro baterwa n'imibanire yabo ya buri bwoko. Ibona numva rusange rikomoka ku isi rigizwe n'imyotsi y'ubwoba, inzika, uburakari, ihubagurika ry'amarangamutima rikomoka mu byifuzo bitagira rutangira, kwihorera no gucoka bivanze n'impuhwe, ubushake butajegajega bwo kuzamura ibona numva ry'isi no kwitangira guharanira urukundo rutagira ikigombero, biranga bakiriye kwerekwa hamwe n'intera y'ubumurikirwa. Nza hafi cyane y'abantu baje, ngakorana nabo kugira ngo akaga kabo kagabanuke, ariko imyubakire mitwe n'ibyemerwa byabo bibasharaze mu bwonko ku buryo ukuri kwanjye kutabasha kubihinguranya ngo kuzanire agatekerezo izabo ubumenyi bushya. Abantu benshi barumvise nubwo byabaye umunyaruko n'igicagate, ariko babuze ubutwari bwo kwakira ibitekerezo bishya no kubyatura. Byongeye kandi, igihe cyari kitaragera cyo kunyura mu bihindizo by'ibona numva rya muntu ngo mwigishwe. Ariko noneho ubu igihe kirageze, mwinjiye mu gihe cy'ubugabwe bushya bw'inkurikirane z'imivumero zizaborohereza kwigobotora ukwihambira ku bintu by'igihe cyahise. Ibyo mbabwiye bishobora kubabera nk'akayobera, ariko hari ikigega mpuza hose cy'ubumenyi bwerekeye ingufu zitandukanye kugeza ubu mutaranageza kumva. Magingo aya nta gatekerezo yo ku isi yashobora kubisobanukirwa. Icyo mushoboye gusa ni ukwihimba amashusho mu mutwe y'ubwisanzure bw'izo ngufu, ariko uko siko kuri. Bizabafasha rero nimubasha kwakira ibyo mvuga mukabyemera kubera kunyizera, kuko ari amanyakuri. Mugeze mu nkurikirane nshya z'imivumero zirebana n'ibona numvanya muntu, zikaba zizabafasha gutera intambwe mu bukure bwa roho n'ubuhanga nababwiye mu ibaruwa ya mbere. Kubera ko natandukiriye, reka nongere nsubire mu byo navuze. Ntimushobora gucika amategeko y'imibereho ahanikiye ayandi ku bishingiro mu byerekeye gutekereza no kwiyumva kwanyu, kubiba no gusarura, nk'uko mudashobora kwikura amategeko y'amashanyarazi rukuruzi mu isi yanyu igizwe n'ibintu. Kuko amashanyarazi rukuruzi ari yo mushyiguzi byari itegeko rigenga ibyo kubiba no gusarura, kimwe n'uko amashanyarazi rukuruzi ari yabyara umuhito mu murima w'ibanze w'inshinga z'agasani. Niyo mpamvu bidashoboka gukomeza kwemera amahame ya Gikristu umuntu anagerageza gukurikira aya mabaruwa, kuko amahame yerekeye agakiza gakomoka ku rupfu rwanjye ku musaraba, ayerekeye ubutatu butagatifu, ayerekeye izuka ry'umubiri mu bapfuye, umuhango wo gukoresha ububani n'amaforoma y'amasengesho, ayo mahame yose ni ingirwa kuri. Naho ibyo mugejejweho muri aya mabaruwa ni ukuri. Amahame n'imirimbo y'amasakaramentu ni ibyo mwakwita ubuhendanjiji, byagenewe kubifatira no kugira ngo muyoboke, ariko bikaba bikingiriza ukuri kw'inyigisho zanjye. Niyo mpamvu aya mabaruwa yagombaga kwandikwa. Uburyo bwonyine bwo gushyikira isi muri iki gihe yiteguye kwinjira mu bugabwe bushya bw'agatekerezo marangamutima, nasanze ari ugukoresha agatekerezo yakira, yumvira, kandi yabanje gukurwa ibitekerano ngo yakire inyigisho kandi nkorere umurimo wo kuyandika. Aya mabaruwa aratanga uburyo bwonyine bwa nyabwo bwo gutuma abantu babona inzira igera muri rwa rwego rwa roho, ikosa ryose rya kimuntu riyoyoka hagasigara urukundo gusa. Ibindi byose byavugwa ni ibihimbano n'imitekerereze ya muntu, kandi ibyo byose si ukuri. Abantu barimo barashaka uburyo bushya bwo gukemura ibibazo bimaze igihe, cyane cyane muri Amerika. Ariko kugeza bumvise kamere nyakuri y'ubuzima yibabona n'amategeko agenga imibereho, bazarushaho ahubwo gushimangira rukuruzi ya yibabona, kandi n'imibabaro yabo izakomeza. Nimwibuke nk'uko muza kubisanga mu biri imbere, ukuri navuze dore haciye imyaka 2000. Uko kuri n'ubu kuracyahamye ubutajegajega. Naho rero icyo mwashobora cyonyine ni ukugenda murushaho gucengera uko kuri, ntacyo mwaguhinduraho. Ese mu gihe mwasomaga amabaruwa abiri ya mbere hari ubwo mwatahuye ko ibintu byose nabwiye abari batuye Palestina byari biturutse ku byo nari nitegereje mu butayu byerekeye imiterere nyayo y'imibereho, ko nta kintu na kimwe cy'urudadi kibaho. Mbese muribuka ko icyo gihe uko nari ndi mu buhanike bwanjye, ubwo narebaga ibitare by'amabuye, umusenyi, imisozi, amazi y'inyanja yazimye aho yari aho hepfo yanjye, byose nabibonaga bisa n'urushashagirane rw'imikungugu. Urutare, umusenyi, imisozi n'amazi, byose byari bitandukanyijwe gusa n'ingufu z'urushashagirane rw'imikungugu ndetse n'ingano y'imikungugu irabukwa mu rushashagirane. Nta kundi nabona nsobanura ibyo nabonye nkiri ku isi, cyangwa ngo mvuge ibyerekeye kamere nyayo y'ibiriho n'ukuntu isi yanyu imeze nk'aho ari ikintu gifatika. Mu mvugo yanyu y'iki gihe mwavuga ko urwo rushashagirane rw'imikungugu ari ivumera ry'utuvungukira tw'amashanyarazi. Byashoboka guhuza iyo mivugire yombi, umuntu akaba yakwita ikiri ukuri kigaragara cy'ibanze kurusha ibindi urushashagirane rw'utuvungukira tw'amashanyarazi. Iyo mvugo ituma byumvikana impamvu nabona gutuvungukira tw'amashanyarazi dusa n'utubyina mu rumuri rushyushye.